emcimbini kulapho ndithala khona emcimbini kulapho ndithala khona emcimbini kulapho ndithala khona emcimbini emcimbini kulapho ndithala khona emcimbini kulapho ndithala khona emcimbini kulapho ndithala khona emcimbini emarikana akuhambeki sekufike ama2K lengana kuzeki neyama ibambeki awayiyo lento esixabanise nabazali nomakhelwane piano piano asizalali emakhaya ngenxa yakho Sizalali emakhaya ngenxa yakho emcimbini kulapho ndithala khona emcimbini kulapho ndithala khona emcimbini kulapho ndithala khona emcimbini emcimbini kulapho ndithala khona emcimbini